Sky Blade John, yeah.
More music on afroflavor.com.
Spider on the
beach.
Exclusive from
afroflavor.com. Wopilawolopilawo, kiba ma up and down. Sinamolu shuta nela baba mukiba bansu baba mukiba brown. Baba mubalu lata, baba mubalu toile. Nitoyo bungata, baba mubalu lolile. Kono kalabo kikuli, utoko mele. Usepe kono wisiele. Kono kalabo kikuli, utoko mele. Usepe kono wisiele. Mama watu wapumba, neve mwali nyalo. Chwali sisepi neve wabo, na kukupa kabuli.
Ya kubula ya kushwa umuzive. Ya kubeteka kushwa umuzive.
Kuno mafelelezo mule kisize. Kumbali mwana mulimu waezi wa chwalo. Chwale wena usikamani. Batu wama mwa mwani sekolo tusa. Kuno malipilo balu veteka.
Afroflavor.com.
Spider on the beat.